It's time for mad music. Ink is amazing.
When I saw you for the first time, nilishikwa na butwa. Sikujua nikwambie nini ujue nakupenda. You're the one who makes me smile every time. And you're the one who makes me dance every night. Nikikuwaza I just feel like I wanna fly. Nobody knows how your love makes me high.
Umenifanya zoga, kwa huba lako mina hisi umeniroga. Walipochana penzi wangu walishona.
Minikikona na hisi na kona.
Cause you make me go loco, loco.
Oh baby, na kweli nimeona wengi la kwako wendo me.